IKIKIKMZiki.com.
The best quality.
Kijio kapike tena.
Serikali wajomba imembunu mbwinu.
Oa nimekosea kweli.
Serikali imembunu mbwinu. Mbunu mbwinu. Acha nao ya chefu hivyo. Watu wasiojulikana utaila. Bongo clan Babylon bomb the fire. Nasimandai. Adue mesomo ngamia jashusha shingo ene mwendo akubisha masela. Chimpombe kari watu wasiojulikana.
Leo kazi ipo.
Twende now. Viazi vimekimbilia stiki. Acha bas. I'm stay walking.
Ile nafsi ya ule mwana bado inatembea.
Offset.
Nasanusha
nifu. Unakwenda kama Messi na piga mshuti ya Ronaldo. Ni mtu msito somwe pesi kama ya kisado. Kipenzi cha shabiki na shabiki adi mtotonga. Kingia kwenye show twende na ufujo.
Fujo kwa mtambo.
Skater sound.
Wema selain jo boda 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 tunaingia
tunaingia
tunapita wakishu wapisha njia
tunaingia
boda boda tunapenya tunaingia
tunaingia
mwenye magari kapembeni inapita
inapita
jo boda 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 tunaingia
tunaingia
tunapita wakishu wapisha njia tunaingia boda boda tunapenya tunaingia
tunaingia
mwenye magari kapembeni inapita
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 inapita inapita
inapita
inapita
inapita
inapita
inapita
wanangu wanachola o wanachola o wanachola o wananyanyua tairi maseso wanachola o Bona chola o Temeke ona chola o Bona nyanyu wa chairi Mabibu ona chola o Bona chola o Buguruni ona chola o Bona nyanyu wa chairi Kawe ona chola o Bona chola o Mikoshena ona chola o Bona nyanyu wa chairi
Kwanza nasana nakuwa boda boda kama muwapendi rata zomeni Mafta amepanda bei Bosa nataka sabu kila day Mchaka mchaka tunangaika Yuari natupiga mvua inatunyeshea Mchaka mchaka tunangaika Sometime mafuta wili natuishia Mchaka mchaka tunangaika Sometime wabilia waga natukopa Mchaka mchaka tunangaika Tunangaika Tunde tena hiya papa dilia wanakuwa boda boda Kwa loser standing on a shecheche Hiya papa dilia wanakuwa boda boda Inu wa tile on a shakshen Hiya papa dilia wanakuwa boda boda Kwa loser standing on a shecheche Hiya papa dilia wanakuwa boda boda Inu wa tile on a shakshen Tunde tena piga stopper Piga na palaga stop piga stopper Piga mpaka PDD piga stopper Piga mpaka tikati piga stopper Piga tunde tena futa accelerator Futa accelerator Futa exileta Mwendo kupeperusha mashafu
Boda boda natafuta tasichoki Usiku dele natafuta tasichoki Boda boda natafuta tasichoki Usiku dele natafuta tasichoki Nikipandisha mshikaki napata ila supu Kwenye duskulabu huku mungu ananiona Sio mikono mitupu Nakula makange kuku chini chini kwa huku Majanga ya kabuku na jituma kasuku Deliva kapaki ya mshangazi Hamerudi kijiwe ni amelewa Deliva kapaki ya mshangazi Hamerudi kijiwe ni amelewa Buje mani ruti yako wapi, ruti yangu temeke Bwene nda buza, baki ya tuende chemanzi mshitaki wapi Bwene nda tuende mbunju tege tepo wapi Mine nda mbesi, narudi yombo Bwene nda mbagala, vipi goms Napita na kuenda chaks, achaks chanika Latra me mind, deliver me sima mishwa latra me mind Deliver me sima mishwa latra me mind Deliver me sima mishwa latra me mind Deliver me sima mishwa Deliva mshikaki wa leo, kare kwa mazese Paki ya mshikaki, buglu ni tandale Paki ya mshikaki, chanika paka kifule Paki ya mshikaki, paki ya mshikaki Paki ya mshikaki, ushwani mpaka masaki Bongo clan Babylon bomb the fire Atuogo pilisasi from tough line Watoto South Africa, Johannesburg
Achabas.
Watoto Pretoria na kubali sana mwanangu Steven Wanja Wazewa banki foodie banki chakula Vibe slogan Na kubali sana bingo deliver mkua buguru ni vingweta Na ukipanda utaombea kushushe Mnyamani ya kati na kubali sana mwanangu kibasha manager Deliver mkua Jeff Achanike Italiano Watoto wano shobodo Tunaondoka spidi kibati Watoto skali tosha Tumefulugwa masela Awapi mexpenda buchiyama Sherena madelefa kila kona kila idala Kinyelezi from skip Awapi watoto wa Chicago Watoto tabacha Rafati na mwana nyamala Rafati na kigogo sasa Watoto wa gine Watoto wa mbula hati Watoto wa kimala
Temba squadi
Nakubali sana delefa mkoa kipara mkoto Busa kiwalani
Watoto wa finkweta
Siwesi kwa saa watoto wa kusini
Watoto wa buza kio
Watoto wa kilwa Watoto wa mtuwala, watoto wa linji Nakubali sana watoto wa rufiji Watoto wa ikwiriri, ikwiriri
Kijo
Hii
Wea fujo kumbe biti maisha
Ati mpombe kari watoto sojulikana